Docteur Amadou Ndiko, on latta jangirde ma wiyeteene Alhuda VOA Fulfuleti fofu moɗon sannen ko jaɓma fa jaabono ɗum wono jande ɗe ko hannde min jewtitande moɗon ko haɓɓude ɗum wono jogaade keefi jende kewde ka la loi o hoƴama na min anna salle la loi o hoƴa Burkina Faso na hoƴaka on janginoya won ko annan ɗon tawite
loi pay pay hoƴaka hono dow haɗugol feefeji eyi jooni noon jonka e haalaji min gonɗon jooni noon sino nokkuji goɗɗe kay to heewi ko hen leydi arabe leydi tubakuɓe no woodi leydi kooƴude luwaji so reifa suko wari fa yaha école fo dambugal janngirde ɗon yakkota téléphone muɗum e naddata o école ngol fe gere goɗɗo ka jeyatti so ni wo jomum woofi nadde e téléphone muɗum nde yiida e muɗum foyi on ka yoɓan jobdi mawdi ko donc toonka ɗum wala fijirde eyi jooni noon Burkina ɗo ɗum hewta e noon tafon ka
ɗum hewtee tawi de le école aji ɗi ka fof wano banna ɗo modi li réglement cooɗeyo ɗo
o école ji ɗin ko ɓuri hewde fof a tawana jogi loi fayso joguiɗa téléphone no kanɗa gollirde e muɗum eyi jooni noon jonka école ji enka ɗi laamu jeeya ɗi fof a tawan école fof ne jogi enka mbaki muɗum feereehi ba voilà mais ko ɓuri hasade ka fof fayso sukaɓe ɓen kaɗaka wardude e télifi eyi ko ɓuri hasade wakkati jande woodi nden ka na kaɗe gollirde telfi ɗin
nde ɗum hono ko woodi na hono miilo mawɗo sukaɓe kaɗe ma sukaɓe ta kaɗe tawede telfi
goo kay fof hono téléphone e hoorem hannden hannden laateke hunde nde yimɓe mbawa kaari e muɗum no jogui faydaji kewɗi ko bon no woodi torraji ɗum eno faydaji muɗum ɓuuri hewde eyyi jooni noon so gonga Allah suko pamaro ko ɗum torrata no ɓuuri ko ɗum nafatato eyyi ndelle saabi ɗum waɗi hono enka janngirɗe pamare pamare lihiije ɗe eyi so gonga min hooream miɗo wondi e dow wiide telfina kaani haɗede toon sadi neɗɗo wawi haɗude goɗɗo téléphone wuuram koy mais hono to janggete pay pay ɗon kay eyi miɗo wondi e wiiɓe enka téléphone no haani haɗede sabu nen andi tiiri te so reifa neɗɗo jogete téléphone fo wakkati gomma aɗa wawi fawi darade dow muɗum salmiya ɗum tawi mata Allah yettake feewi ko
ɗeɗe ligni ɗe ka mbiɗa toon kono wawi haɗede ɗe toɗɗe kam ne mbawi sawrede seeɗa na
jandeji lehiji dago jooma ko mbiyeten e franciire primaire fa yetto secondaire fof e sukaɓe ɓen so gonga min ka le yi ande am no kaani haɗede wardude telfi janngirde fesɗe ko mbiɗen ɗum ni reifa suko uddit téléphone fof fay mawɗo reifa uddit téléphone wawino hakkillo fo dow téléphone ɗon woni hettinanta ko goɗɗo nde haalda nanata e ndelle hono haɗede ɗum nde cuuɗi pamari ɗi e miɗo wondi e ɗum cuuɗi towɗi seeɗa ɗi ɗonno investé ji e wawata wiyede haɗete fey feyde e nahan tawi wakkati jangguino naati no hokka enka windande muɗum nde kay no han tawi telfi no mboɗɗi suko ko jangguinete ɗumɗu no seedi kam no wodi ko jangguinete hannen goɗɗum kay sowona internet joguiɗa jaate a wawa fay jokkude jangguino on walla no woodi jandeji goɗɗi tawan hono hiisaji en ɗum e bandum en nden kay téléphone no tilti hono ɗen windanɗe ka fo e joomi no wawi accede gollira mais ko ɓuuri wodde kay tawino ɗum jogana loi ni téléphone ta nadde ley suudu janngirdu so ni wona wo tilsu fa tawi jannginoon e hooren wi on garde saabu hannde windande meɗen hannde nde no tilti gollitiron téléphone ji
nde ko suka saloken haalaji ɗi jannginoɓɓe kaali ɗum ono yamide ɓe taɓa ngada telfi le cuuɗi jangguirde so ni ten homon tetama yoppe fa vacance ɗe hokkitena ne haani waɗede miilo moɗo saabu goɗɗo ka téléphone muɗum tete tono école mbaari fof hokkitatake
ko ɓuuri hannde saaraɓe suko on kaani noddede kolle a minen ya e ley ton janngirde amen ɗon ɗum e ɗum wonko min kadi mais ina suko moɗon jaɓay ɗum ndelle ndaari no gaɗano ton suko moɗon mais hono hoyde téléphone on resat e junngon fa jande wartode hokkita joomum kay ɗum ka wallahi min ka miɗo sikka ɗum ka no wilti hadde
nden miɗo Burkina Faso ne haani hoyugonɗa loi on yoppirani tawi
kanjum min ka ley yiyande am nokku fof no wattade tawe sukaɓeɓen mboɗɗine gollirde telfi kaɗoji ɗum o jande nokku fof ko wawi hooƴede de ɗum laato fof no haani mais joni noon jonga taw yimɓe jaltina loi jorɗo hono haɗude feewi feewi saabu ko mbimi ɗum ni no wo téléphone janngirɗe ɗoɗi mino jaati e ley duuɓi garoyeɗi ko miɗen goni miilade no wattade tawi sukaɓe hayeɓe hayeɓe hewtuɓe suudu naya ɓurdu anka waɗoɓe recherche ji ɗi yitoɗi ɓe tawi au lieu de tawi telfi ɗiɗon jogui no woodi telfi gomma de tablette mbiyete ata leto programmeji kala ko jeydo jangudo fu jittine leto don su kon so hebi dum fu kanjum gollirata jande mudu nta e wala WhatsApp wala Facebook wala anga ko hontoda bi adam dum fu wala ton
ledon tara be nawdi ko kani waddi kamboduna
tara be na kani waddi ko hewi jaati normal ma ko wadde ka fudu kam e kani fuddirede jaati goko ka to neddo heno e sodande bi telephone dido be ngeldu so a timisi a sodnan dum fu timdina dum kolla dum won nafa telephone on ngongina to rento e ko telephone on torrata jango wodo fu tindina dum fa hanne so ni telephone na hada to jangata ton fu boddo da ko hada dum ga don tindingo ngol e dowtirde joom e janginde dum no jogoroto hore men no jogoroto telephone on e dum hunde tindinde do sara ba
docteur Hamadou Diko viwa fulfulde ti fofo modon sanne
natiya modon fu en jottan.